sawirkii 19 gideon iyo reer bani israa'iil ciidamadood dhammaantiyeed ayaa meel bannaan ah hakikooyeen. Way ka aragayeen qabiilla araw midiyeetis. Qabiilkaas ayaa way iska hogaamiyayeen inay dagaalamaan oo dagaal ankiseedaan reer bani israa'iil. Eebbaheya way ka aray gideon, adiga way la koofadee inay hogaamiso dadka reer bani israa'iil. Ha aan absatoy, dagaalkana han kasoo nogotoy, minkana aan seedne. Markaas yaa reer bani israa'iil ninka hogaamiyaw gideon yaa way anka weeri inay dagaal weyn hakigaadaan qabiilkum. Sidii eebbahey falina weelaayaan, eebbahayna way aray isin tijaabo yahanki gaade. Tijaabadan haddiinka guulaysataan way isin weelaay weli isin doonaasaane. Dadkiina way ka aray isin wayla koofadee 300 oo nin inay biyaba aan dhagne. Inta kale oo soo hartana 300 yaa dhammaayeen. 300na haddii ki guulaysadaan, tan wayla kafadee inay adawgood dhammaantiyood ga'anta hakigabsadaan.